akatale ka Ssaabasajja Kabaka akennaakulabye kasitukidde mu mpaka z'emizannyo ezeetabwamu abaweereza mu butale bwa Beene bonna omwaka guno 2025 era basitukidde mu sseddume w'ente awereddwayo kampuni ya MTN Momo. Bwabadde yaggalawo empaka zino mu lubiri e Mengo, minisita w'ebyettaka ssaako n'ebizimbe Oweekitiibwa David F. Kempanga yebazizza nnyo abaweereza mu butale bwa Kabaka bonna olw'obujjumbize bwabwe mu by'emizannyo okuuma obutale bwa Kabaka n'okuwagira emirimu gy'embuga.
Ate njagala tumwebaze olw'okukuuma obutale obwandisobodde okusikirizibwa okuggibwawo amangu, naye nga mu kubukuuma Ssaabasajja Kabaka atambulidde mu bwofu bwa kitaawe ne jjajjaawe nti obutale buno bwe musingi okuzimbiddwa enkulaakulana ya nnamaddala ey'omuntu owa bulijjo. Buli katale kasomesezza abaana, kakulaakulanyizza amaka, kalina ebintu bingi bye kakoze okuggyayo omuntu owa bulijjo okumutuusa ate kuseeriddako. N'olwekyo ekyo nakyo tukyebaliza nnyo Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka wangaala.
Oweekitiibwa Mpanga wabudde abaweereza mu butale bwa Kabaka bonna obutalagajjalira dduyiro kubanga ayamba okulwanyisa endwadde mu mubiri. Ssenkulu w'ekitongole ekirabirira obutale bwa Kabaka kye Rex Bar omukungu Robert Ssewava yebazizza nnyo abantu b'omutanda olw'obunyiikivu mu kkola, kyokka n'abasaba okuweerera ennyo abaana baleme kubonaabona mu biseera byabwe eby'omu maaso.
Naye nga ekigendererwa ekikulu kya kugatta abantu ba Kabaka ab'omu butale obw'enjawulo ne babeerako awamu ne basanyukamu, kubanga eyo gye babeera nga bakola emirimu oluusi oli tafuna nakadde kasanyukamu, naye kati basanyuseemu ate n'okwongera okwemanyagana kubanga bakola emirimu gye gimu bonna bantu ba Kabaka bali mu butale bwa Kabaka naye nga tebeemanyi. Naye kati kino kyongedde okuzimba Oluganda era tusuubira nti nno kijja genda mu maaso. Guno gwe gubadde omulundi ogusooka, naye eno ggala egenda kuba ya buli mwaka abantu ba Kabaka nabo bafuneko ku budde abakolera mu katale bafuneko ku budde bwe basanyukako.
Obutale obulala obukoze obulungi mbadde mwaka ekibuye ke kasinze mu muzannyo gw'omupiira ogw'ebigere, akatale akaddembe ne kasinga mu muzannyo ogw'omweso, akatale ke Katwe kasinze mu kubaka n'obulala. Empaka zino zawagiddwa MTN Uganda. Ekitavu ky'abakozi kya NSSF, Detra Energy, Ministeri y'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo, Saco Prestige, Sams n'abavujjiriza abalala.